GB. Merci di one time. Rema matengo, Ibro chanzo, balosa cheesy. Leo mina fimbo inachapa, watu tuzuli wanakata. Yapo mini mdogo naitwa kaka, pesa nyoko we uwezi kata. Let me choose it, tunaishi nayo. Mbona kwa saa, tunapiga miluzi, wanapiga miayo. Mbona taka, tunawasete, wanajisete. Kama vile kanda, watoto wakubeti, leo mambo fresh. Tukafunge banda, wagusi,
meza ine wapenyama.
Wagusi,
pali wako na chotaka.
Wagusi,
ukuongeze vapa.
Wagusi,
oh yeah yeah yeah.
Wagusi,
meza ine wapenyama.
Wagusi,
pali wako na chotaka.
Wagusi,
ukuongeze vapa.
Wagusi,
oh yeah yeah yeah.
Nabo, nabo, nabo.
Weka drink, smoke, weed, ile fire. Niko na dema na speed ile mbaya. Mabisho wana kula stick ile wire. Na kula doka makipindi cha Jakaya. Anezungusha nenda nae mpaka down. Bobby Valentino, slow down. Niko na queen mlizi wangu wa crown. Toto wa kilatino, kazi kuchenji bound. Kule bia, toa bia, weka nyama. Kuna kusinzia, waka jua linazama. Kushoto kulia, nikinama, unachutama. Kuna kutulia, mkigatu na simama. Location, toa banda, weka banda. Siku wa sigandi, ona leo zinaganda. Nakula kijiti pombe baka parapanda. Silali kwenye kitanda, talala na sanga.
Nabu, nabu, nabu.
Abela mbizi kwenye
nabu, 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 nabu,
go,
nabu.
Wagusi,
meza ine wapenyama.
Wagusi,
pali wapi unachotaka.
Wagusi,
ukuongeze vapa.
Wagusi,
oh yeah yeah yeah.
Wagusi,
meza ine wapenyama.
Wagusi,
pali wapi unachotaka.
Wagusi,
ukuongeze vapa.
Wagusi,
oh yeah yeah yeah.
The party's bell.